bathi yenza so ngazi ubuhlungu mangibuya ngofo mara nina choice umphandolo awusayohlanganisa impande so yona bathi yenza so ngazi ubuhlungu mangibuya ngofo mara nina choice umphandolo angifuni ukuyikhala kahle vele ngiyophanda vele kuphume kanje amawimba amadlazi ikari school fees vele ngiyophanda angifuni ukuyikhala kahle vele ngiyophanda vele kuphume kanje amawimba amadlazi ikari school fees vele ngiyophanda but I want to say I can must see the number of my friend you know I'm just gonna see the telele want to say I can must see the number of my friend
Pod.